You are now listening to the Lead Radio Podcast. King Deza. Jalo ngolwesine ngehora lesihlanu.
All right, imzuzu mthathu ngaphambi kwehora lesihlanu kuyiphila zayona on a beautiful Thursday. Sesifikile kodwa ngaphambi ukuthi siye kude kakhulu, asibingelele umama nomthandazo, umama engimbusisa kakhulu okholweni bakithi oqhamuka ngale eManzana, umama Khumalo. Mama, sawubona?
Yebo, sawubona.
Ninjani usukwini?
Hayi, siyaphila ngenkosi, ninjani?
Hayi, siyaphila. Asibusiseli uhlelo, so hamba nje ngendlela, lingaze siqhubeke ngendleleni. So asifake umthandazo, sifake inkosi namhlanje, yonke into izohamba kahle.
Okay
ma.
Yanibingelela balaleli egameni likaKristu okhulumayo, umama Khumalo eManzana, ibandla lamaJesus. Ngizocela ukukhuleka, siyawuvala amehlo. Baba oyingcwele, siyabonga elangeni lanamhlanje. Baba Nkosi onamandla, usiphamandla ukuthi sina sifandele kuwe ngalesi sikhathi. Baba Nkosi onamandla, ilizwe selinje sekunjena lapha emhlabeni, kepha sinxusa ungasuki kuwe. Baba, sibambe ngesakho isandla, siyazi ukuthi siyosinda masinethemba nothando ngelakho igama. Amen.
Okay mama, ukhona ivesi oliphethe mhlawumbe?
Likhona baba.
Okay, ungasinikeza nje lanamhlanje.
Okay, izwi sizolithola lapha kwi-Isaiah 26. Isihloko sendaba sithi isihlabelelo sokusindiswa nokwahlulela.
Yebo mama.
Lifundeka kanje, silithola lapha ku-20. Ozani bantu bami, ningene emakamelweni enu, nizivalele, nivale iminyango, nicashe, ngokuba ngokuphazima kweso kuze kudlule ulaka. Amen. Bathandekayo, ngoba sikulesi simo se-COVID-19, uNkulunkulu uthi asiqashe emakamelweni, singesabi, singabi naluvalo, ngoba yena ungakithi ngaso sonke isikhathi. Ekugcineni kosuku kuzondlula konke. Manje bekuyisikhathi sokuthi sikhuleke kakhulu siwomama nentsha, sikhulekele uNkulunkulu ukuthi nale COVID-19 ayindlule phambi kobuso bethu, ingasibambi. Nginethemba elikhulu uNkulunkulu ngeke asikele, ngeke futhi asiyeke ukuthi sife, angeke sife, sizosifa bazalwane. Ekufanele sikwenze nje ukukhuleka, simthembe uNkulunkulu sekunjena. Nami ngiyabonga, ngicela iNkosi thela umusa. Amen.
Amen. Siyabonga kakhulu mama Khumalo eManzana, ebandla lama Church of Jesus Christ eAfrika. Siyabonga.
Yes. Ngiyabonga baba.
Ngizokhipha laphana ngevuma zayona, uyayazi?
Angithi baba.
Ngithi ngizokhipha ngevuma zayona, uyayazi?
Ngiyayazi.
Ethi
awu bakithi.
Hayi, yothi ngikhiphe ngayo. Siyabonga. Sihlale ngevezayo ma.
Or okay baba.
Siyabonga.
Siyabonga.
Adam kuphina
podcast. Stay tuned for more by downloading the Femcast app to listen to Lead Radio ZN 24/7.